to deep, baby. Yekwe, yekwe, omurungi gwe njagala. Yekwe, 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 emirungi n'omukwano namusanyusa. Yekwe, yekwe, omurungi gwe njagala. Yekwe, 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 emirungi n'omukwano namusanyusa. Mpulira bulungi nnyo nga ninawe, baby. Wangambo njagala nga nange nkwagala. Kati nebagamba touliriza, sirina mulala gwe mpulira nga njagala. Omutima n'obwongo wabitwala. Tebeerezamu embingo nkyaye, oba nyinza kubeera ntya nga siri nawe. Kati mbulira nti tolindeka, omutima gubere mugumu. Awo ngume era nga mmanyi nti olibaawo toliraba mulala. Obulungi n'empisa by'olina n'ogw'omukwano gw'ondaga, omulabo bye by'oba onosomba. Ndivaawa nkukyawe. Yekwe, yekwe, omulungi gwe njagala. Yekwe, 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 ebirungi n'omukwano namusanyusa. Simbia bakwana bakusubiza bingi yesirina, enyumba eyakalina nemotoka mumanyago. Awo mumutima nze nentyamu, nesaba Mukama oganyeko. Ne Mukama nampulira mandi awo ng'okomyewo. Awo mumutima nensanyuka, ntasa nyamba onokulotanga. Bulijjo, baby, nabakubye wange siri mugumu. Yekwe, yekwe, omulungi gwe njagala. Yekwe, 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 ebirungi n'omukwano namusanyusa. Yekwe, yekwe, omulungi gwe njagala. Yekwe, 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 ebirungi n'omukwano namusanyusa. Love gye nina baby yanziba, amaaso twala sikyatunula. Ndi wa busungu naye tegunsobola, obuyimba n'enkuyiyiza. Kibibikisa engoma eyo nakubira, ng'okusanyusa anti kyenjiya. Ebirungi oleme ku misinga, my baby, yowani nkwagala ku mutima gwange ddala. Yekwe, 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 njagala. Yekwe, 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 ebirungi n'omukwano namusanyusa. Yekwe, yekwe, omulungi gwe njagala.